Morumbo News, son of daddy.
Laundry. Tatuka mama wa kuponya koka prea. Ambuye mundi togo lele ineo. Kula wilila kwa sekundi kusaka yango malilo. Kuti mwana wa eni asafe ni njala. Mahoko
jinalipo
chakunja
jinalipo.
Chose to spend an entire life with me. Undati kwa oko
sinalipo
chakuja
sinalipo.
Chose to spend an entire life with me. Usaobe mama buri tawi angasi na kwa mbe. Ikaza kwa na holozo nyo wakuni tizabigila. Ulimbenti mani usadilika wajani. Tontola mami. Yes.
Ulimbenti mani usadilika wajani. Tontola mami.
Porita wiyanga ikafika tizakolola.
Tizakolola.
Son of a daddy.